إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أبي تيبو أبكرزا حياكم الله tuli ku zakatul mal era nga tuli ku kitundu ekisembayo ku musomo guno ogwa zakatul mal twatandika ne tulaba ekifo kya zaka mu busiraamu ne tulaba ebibonerezo by'abantu abagaana okuwa zaka embeera yaabwe egenda okufaanana nga bavudde mu nsi muno ne tumala netuyingirira zaka netutandika okulaba obukwakkulizo bw'okuwa zaka n'ebika by'emmaali ebiweebwamu zaka netulaba nti zaka eweebwa mu bika by'emmaali bina byokka netutandika okulaba ekika kimu ku kimu okutuusa ebika ebyo byonna lwe twabimalayo kakati mu kiseera kino netubeera nga tuli ku zaka eyo gy'omaze okutegeera eweebwa mu ki ogiwaddi eweebwa mu maadha mu ngeri ki n'ebifaanaganako bwe bityo kakati mu kifo kino omuntu yeetaaga okumanya nti zaka eyo eweebwa baani omuntu zakaayi agiwa ani kubanga tuli kukuwa zaka kukuwa zaka okuwa kuno Allahu subhanahu wa ta'ala baani abo baagamba abaweebwa zaka olw'ensonga ensi erimu abeetaavu bangi olw'abeetaavu basiraamu olwabeetaavu bakafiiri waliwo ebintu ebyenjawulo obusiraamu bye bwetaaga kuzimba amasomero malwaliro nguudo kugula motoka z'abakungu n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo abaffe zaka eweebwa baani guno nno gwe mulamwa gwe tuliko olwaleero wabarakallahu fiikum owekitiibwa omukkiriza barakallahu fiik zaka owekitiibwa Allah tabaraka wataala yennyini ye yatubuulira we tugiteeka owekitiibwa Allah tabaraka wataala yennyini ye yatubuulira weteekeddwa okugiteeka era nga tesukkawo singa omuntu yenna ateeka zaka mu kifo kyonna ekitali bino ebifo Allah bye yannyonnyola zaka ye tegenda kukkirizibwa mu maaso g'owekitiibwa Allah ne bwe kibanga ekifo kyakitaddemu kigasa obusiraamu yagamba owekitiibwa Allah tabaraka wataala mu suratu attauba yagamba nti innama sadakaatu muganda wange owekitiibwa bw'owulira ekigambo innama bagiyita adat hasir eno nnyukuta ekigambo kino ky'owulira innama kikomeka tewali kirala kiyingiramu kikomeka amakulu kino Allah kyagenda okujja mu maaso kikomeke nga Allah bwe yagamba nti innama Allahu ilahun wahidun mazima Allah yeyeka asinzibwa omu mu butuufu kitegeeza buli kyonna ekitali Allah kisinzibwa mu bukyamu tukitegedde tutya na kigambo kimu innama kikomese kakati wano barakallahu fiik owekitiibwa Allah bwe yali atubuulira ffe tuteeka zaka yakozesa ekintu kyekimu yagamba nti innama sadakaatu innama assadakaatu mazima ddala saddaaka lilfuqaraa'i ya bano bokka asooka mubo bano bokka tukijjeewa mu kigambo innama kikyowulde kyenga ya bano bokka tukijje waffe mu lulimi oluwarabu tukijja mu kigambo innama innama sadakaatu lilfuqaraa'i asooka okuyingiramu ye fakiiru buli muteeko tugenda kujja tugulabe fakiiru yaani miskini yaani buli kyonna Allah kyayogera wano tugenda kukyogera tukiteeke mu mbeera engazi ne mubufunze kubanga onookoonerako bukoonezi katono tuleke tugende ku nsonga zino mu bugazi fakiiru abeera mwetaavu atasobola kwetuusaako ebimu ku byetaago bye ebyo omuntu yenna bye yeetaaga mu bulamu bwe nga tasobola kubyetuusaako byonna. Talina garanti na wagenda kusula. Ayisobola okubeera mu nnyumba nga ya layisi ya 2,000, ya 3,000, naye nga omwezi gusobola okuggwaako, Land Road n'abeeranga amugoba mu nnyumba eyo nga tasobodde kuba na 3,000 ng'ate essimu lyazaamaanya, 3,000 gy'asasola Land Road. Nga bw'ali ako n'akola bw'anaapangapanga byonna nga tayina tagaranti nga waakusula. So nga ekisulo kye kimu ku bintu kumaatha ku byetaaga omuntu bye yeetaaga mu ngeri y'obwetteeka nga tasobola kubeera ng'awo abeerawo nga tabirina. Oba ekyokulya okubeera nga ddala kituufu ali anywa kubanga kitonde kya Allah, Allah akirabirira, naye nga ekyemisana akirira ku risiki, ekyegula akirira ku risiki, ali wakati waakulya n'obutalya wahaakadha. Oba ebyambalo n'aba n'ekyambalo kimu, si kubeera nti nno zaahidi la, wabula mubutuufu nga talina busobozi bula kyambalo kirala. Oba n'abeera nga alina kimu bibiri mu ngeri bw'etyo, abaana be bali awo ennyambala ya basobola okwambala akagoye kamu ne kayulika ne kakola katya na wahaakadha. Oyo afaanaganako bw'atyo fakir, era y'asookerwako. Allah yagamba nti wa in tukhfuuha wa tu'tuuha alfuqara, mu aya ya menshoninga omuteeka ogwo gwokka kikulaga nti gulina ehitimaamu nnene ogw'omuteeka ogwo ogusookerwako. Emiteeko mingi nga bwe tugenda ogiraba, naye guno Allah gwe yasookezaako guno, innama sadakaatu lilfuqarai walmasaakin, ne kuddako miskini. Miskini yaliwa, miskini gwe tuyita omwavu. Omwavu yaliwa, omwavu abeera alina asobola okwetuusaako ebintu ebisinga obungi ku ebyo omuntu bye yeetaaga mu ngeri y'obwetteeka, naye ng'alina n'ebintu obulamu bw'omuntu bye bwetaaga ennyo naye nga tasobola kubwetuusaako. Kyakulabirako asobola okuba ng'alina edduuka, edduuka eryo nga limuyingiriza 2,000 naye ng'alina abantu b'alabirira bali 15. 2,000 gy'ayingiza alabirira abantu 15, mubo mulimu abaana 7, abamu bali mu secondary, abali bali mu primary. Kati omuntu yekka yekka ayina ekibalo ku school fees zokka zokka ng'okulya n'ebirala ebifaanako bwe biti, okwambala kwabwe, kulwala kwabwe, na biki n'ebyetaago byonna eby'omuntu byonna, ayina ekibalo ekyangu akimanyi nti omuntu afaanaganako bw'atyo okubeera mu mbeera eya wakati kati, agwana abeere ng'afuna 40,000 ekitono nnyo olunaku oba 5, okusobola okubeera ng'embeera agitambuliza wakati. Amma 2,000 kinene era kiyingi, oli afuna 15,000 awulya kiyingi, naye okusinziira spending ye ono musajja mwavu. Asobola okubeera n'emmotoka ye, asobola okubeera n'emmotoka ye ng'agivugisa special, naye nga average olunaku emuleetera 2,000. Average olunaku emuleetera 2,000, eyambukamu neyingiramu ebiri kitundu, neyingiramu esatu, nekkamu neeta ogumu kitundu, wahaakadha. Naye okusinziira ku buvunaanyizibwa bw'alina na biki byonna, omuntu oyo ng'akyali muwaabo abayitibwa abaavu. Abaffe omwavu asobola okubeera ng'alina ekyebagalwa, ng'alina n'emmotoka, kwanukula nnaamu asobola okuba ng'alina emmotoka, asobola okuba ng'alina emmotoka nga Allah tabaraka wa taala bwe yatunyumiza ku baana abavubuka abaavu nga baamulekwa, Allah n'abayita bamasaakin awamu n'ekyo nga baalina asafiina. Agaato amma asafiina, amma safina fakanat limasakin yamaluna fi lbahar, mu kisa ya Musa nga atambudde nabbi we ekitibwa Allahu tabaraka wa taala ayitibwa Khadr, kubanga Khadr nabbi, oyo nabbi mu bannabbi we ekitibwa Allahu tabaraka wa taala ala sahih, ekyo kigambo ekisinga okubeera ekituufu mu bigambo by'aba ulama, olw'ekigambo kye yagamba ku nkomerero ya kisa n'agamba nti wama faaltuhu an amuri, bino bye mbadde nkola, mbadde sinze mbyekolera wabula mbadde nnungamizibwa wahayi okuba eryani owekitiibwa Allahu tabaraka wataala, kitegeeza nti kana nabi min al ambiya wallahu taala ala wa alam, Allah yasinga okumanya. Noolwekyo abebitiibwa abakkiriza ne tulaba omuntu ono nga Allah amuyise miskin, awamu n'ekyo nga tumulabye nti alina eryato, nekitegeeza nti omuntu asobola okuba ng'alina emmotoka, asobola okuba ng'alina boda boda nga mwavu. Kino nno nabbi sallallahu alayhi wa sallam yali aleeta dhaabiti y'omuntu aweebwa zaka, yalaga mu abo abaweebwa zaka, yagamba nti omuntu alina ghina yugun atawe wa zakai kan aina ghina yugunihi aina ghina yugunihi arinobu gagga obumumatiza amakuru obumumalire ebyetaago bye ebitandikirwako omuntu byetaaga mbula mubwe ghina yugunihi muhadithe netuiga monti hunaka minal ghina man la yuguni waluwo obugagga obutamatiza obaluwo obugagga obutamala byetaago nga buliwa ngobono bwetulabye mugagga naam ayinza okubanga tapangisa aina ennyumba ye aina ennyumba ye tapangisa naye obuvunaanyizibwa bwe bwalina naki ennyingiza ye alina obugagga naye obugagga obwo tebummalira tebummalira ayingiza emitwalo esatu ayingiza emitwalo ebiri kitundu ebiri omwana alina abaana basatu bali mu secondary buli taamu buli omu atwala emitwalo ataano ataano so ngo eyo nno somero lya wakati osinda ku mbeera gye tulimu aba primary oni omu atwala asatu mu etaano ana mu mbeera zonna ezifaananako bwe zityo omuntu oyo genda okkakkana nga ziri ensimbi zaafuna bwogattako okulya nabiki 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 alina ghina ne hatha lghina la yughuni alina obugagga obutamumalira byetaago bye byetaago byeteekeddwa okubeera nga amala tetuli mu kwogera nno ku muntu kubanga waliwo buli muntu yenna abagagga ebiseera ebisinga obungi ebyetaago byabe tebiggwa byobimanyiddwa binaanuuka bulwatuuka ku leve eno nga kisika bulwatuuka ku leve eno nga kisika netwogera ebintu ebitandikirwako abaana be nga basobola okusoma okutandikirwako nabeera ngaafuna ekyokulya ekitandikirwa ekyawakati ekitandikirwako amakulu sibali nti alina kulya bulungi nnyo nnyo wadde okuba nti nalina kubeera nga bayengamu nnyo n'ebifaanako bwe bityo la kandoze nti ekitegerekese bulungi oyo nno yayitibwa almiskin ayinawo kyalinawo tali ku mbeera eri yabuyinike naye ngaembeera ze mu butuufu zeetaaga okukwasibwako oyo ali mu abo abafuna zaka yayitibwa almiskin innama sadakatu lilfuqarai walmasakin walamiliina alaiha n'abakola ku zaka eyo bano nno baweebwa nga betujja obiraba mu maaso bano nno baweebwa zaka ne babeera bagagga bano baweebwa zaka ne bwe babeera bagagga waliwo abantu abaweebwa zaka nga bagagga nga bagagga be baliwa al amila ala zaka akola ku zaka omuntu yenna akola ku zaka aweebwa zaka ne bwabeera nga mugagga lwaki kuba tumwetaagamu saaviisi ye sajja mukugu mother economist mulungi tulina zaka yaffe ewera gwanga lya busiraamu biki bityo nebifaanako bwe bityo tumuyita n'atubalya zaka eyo n'akola atya oyo afuna zaka mu baabu eyo lwaki kubanga emuweebwa lwa saaviisi ye yakola so sitemuweebwa lwa bwetaavu bwe lwa bunaku bwe owookubiri ye ibuni sabiri oyo aweebwa zaka ne bwabeera mugagga musajja yavudde wano n'atambula n'agenda luddawa emubende bw'atuuseeyo ne bamubba naye ngeno alina emaali emala obulungi nnyo ekampala kati ng'embeera zetubaddeko ezimu nga zibadde zifaanana olwaleero bino bigenda kubisiŋŋana nga biweddewo lwaki kubanga kuba bukubisimu ewaabe nagamba abantu bannange muntere sente ku mobile money abange mumpereze sente ku western union abange kati oyafaananako bwati ogenda kusiŋŋana nga yetakyaweebwa naye bwaba talina minis ezifaanaganako bwe zityo aweebwa naamu kati ate emirembe egiise nga talina nga n'abantu bategeera nti abaffe mugagga waffe eri gyali yakwamirayo yafunirayo ddo egundi embeera etali nnungi kakati oyo afaanaganako bwatyo aweebwa zaka wadde mugagga gyava ebbanga lyamalanga gyali embeera emukyukidde oyo aweebwa zaka mugagga n'oli ge tulabye olwa saaviisi ye aweebwa zaka mugagga owookusatu ye mujahidi fi sabiirillah mujahidi fi sabiirillah alwana mukubuli wekiba allahu tabaraka tugenda mulaba oyo mujahidi fi sabiirillah eggwanga ly'obusiraamu omukulembeze w'obusiraamu ateekateeka ejje ly'obusiraamu ne zaka buli musirikale n'amuwa kyalinako obusobozi osinira ku zaka ekola etya eriwo ne bwabeera ngaomuntu oyo mugagga ng'asobola okwerabirira ne zakaayi bw'aba agambye nti nze amiiri ndeka nja kwekolera nze amiiri betwogerako twogera ku bakulembeze ba ggwanga lya busiraamu sigamba nti ŋŋamba amiiri gundi amiiri wa masigiriti amiiri gundi ateekateeka jje ekyo la balla yajuuzu eno ebiteekateeka bino ejje kulwana biba bya sultan mukulembeze wa ggwanga ery'obusiraamu alina tasallut kyebayita sultan min atasallut alina okuba nga alina obuyinza n'amaanyi obusobola okweŋŋanga ebinaddirira ku kiragiro kyabeera afulumizza bino byonna byowulira hududu eziri mu busiraamu omuntu akola bwati attibwamu omuntu akola bwati attibwamu omuntu akola bwati attibwamu asijja buli musiraamu wali ku luguudo wali ti takbiira allahu akbar atugeetugira la bino byabani bya sultan limadha kubanga yaina sifa ya tasallut as-sultan min at-tasallut yeskaso bulo kudile okumadha okwengange binadilla echo no aqida ya ahli sunna wal jamaa qatiban nkiatu sahudud kubantu ebenezo byo nebiri mu qur'an byo nebiri mu sunna byo nebiri mu bitabo bya fiqh teritu usibwa ku muntu illa nga bitusa ku muntu sultan so sinti mukulembezera tekimala kubera mukulembeze alina kubera nga sultan mukulembeze alina amaje mukulembeze alina obuyinza mukulembeze alina ebitongole wahakana so sinti mukulembeze kundi anaba kubereza banji mukulembeze kundi anaba kubereza bayina imani nyingi mukulembeze kundi anaba kula takirizwa kola ndi mugere mutegundi ekyo takirizwa kuchikola ekyo takirizwa kuchikola nsonge eno yetaga etegereke bulungi walillahi alhamdu waliminna nolecho tugambye nti omukulembeze gwanga lyo busilamu abateeka teeka ebintu jihad wa hakadha oyamuwa waddenga muchi waddenga mugagga kati abantu ababira bagagga ne bawebwa zaka olwensonga nti obusilamu zaka ewebwa abantu lwa nsonga bbiri imma lihajati lislami ilayhim orobwe tavuga obusilamu eri abantu abo oba lihajatihim hum anfusuhum oba bo benyini nyini olwobwe tavuga balina bonga bo bayina obwetaavu baweebwa zaka olw'obwetaavu obwabo obw'obuntu oba olw'okuba nti obusiraamu bubeetaaga kakati bano betwogeddeko obusiraamu bubeetaaga nolwekyo tulabi wala amirina alaiha akola ku zaka awo nno buli muteeko tugenda kudda tugulabe ani akola ku zaka yani yekabiina okujja nekateeko n'ofiisi yaako tuli wano barakallahu fikum tuleetere zaka wano kyekibinjo gamba nti tulina n'omukulembeze waffe tulina amiri waffe wano tulina gundu waffe wano bane tuddeyo department ya zaka bane muletenga wano zaka batandika oleeta zaka olyali tiri mutwalo gye abiri kakati tujjeko mutwalo batu lijjeko emeka bannange batujjeko tujjeko musanvu kakati buno obusigaddewo tubugabeere wahakadha tuli bakozi ku zaka bebo bebayita baamiluna alaiha obusiraamu tebubamanyi tebwabanyoyo tebulina nteekateeka kubo kigule kiryawo nti ono kakati oba amiri w'ekibinja kino yala yejjeko fetufe kusinziira kuffe buli kikumi tujjako abiri zikola ku ofiisi ya amiruna alaiha ate mmwe abeegindi afe okusinziira kuffe ku kikumi tujjako 15 ate seba ate gwofiisi ya fe okusinziira kuffe tujjako 30 obusiraamu tebwabirambika amira ala zaka yaliwa ala amiruna alaiha yaliwa amiruna alaiha yono gwe bayita la zaka kuba waliwo gwe bayita amiruna alaiha wanono wakulu tuwagenda kwa maso insha Allahu tabaraka wa taala kubango obusilamu tebwale kadini fawda katogo bweka tibuli mtu kola chaya gala la buli kimu kirambi ke bulungi ngabe tugenda kuchira ba insha Allahu tabaraka wa taala wala amilina alaiha wal muallafat qulubuhum naba yungi bwe mitima imma kunyela ku busilamu obo kubuyingira wa fir riqabi bino tugenda binyo muallafa yali wa tukwata zakayo no duka no juwo mukafiri kubango jumade muallafa wano okutuusa ngo mazo okutegeera yaliwo oyo babit ky'obusiraamu gwe bwogerako kubanga ekikolo ku zaka nti zaka teweebwa atali musiraamu eno iana lil muslimin wal amirina alaiha wal muallafat qulubuhum wa fi rriqabi n'okutaabaddu awo n'otujja kutuukawo tugaziyeewo lwaki olw'ensonga shubha nnene abantu gye balina ku baddu bawulya obusiraamu bwogera omuddu bwogera ku kutaabaddu bwogera ku buddu hatta n'abaleba eddiini yaffe ne batuuka okubeera nga bagamba nti obusiraamu bukarra bukkiriza obuddu nefaanako bebityo bwe tundi watuukaawo biiznillah tugenda kwogera ku buddu kyeki obusiraamu bwogera ki ku baddu abaddu be baliwa qur'ani abaddu beyogerako etegeeza ki ombeerayo wahakadha tugenda bigaziyako insha allahu tabaraka wa taala wal amilina alaiha wal muallafati qulubuhum wa fi rriqabi wal gharimin n'ababadde abagagga ne bagwamu badde musajja mugagga gasa obusiraamu saddaaka zimbe emizikiti Allah naagira imme mali ye nejja obe mali ye revenue neegiboba neegikola ebyegikoze oba embeera yonna nejjaebaawo muganda waffe ntumulabanga embeera emukyukidde oyo afaanaganako bw'atyo aweebwa zaka wa fi rriqaabi wal gharimiina wa fi sabiilillah ye mujahidi fi sabiilillah owokubiri nga betugenda okulaba ayingiramu talib al ilm ashari'i ala qawl min aqwali al-ulama ekyo ne kiriko khilaf kubanga ekyegattibwako nti ye mujahidi fi sabiilillah jihadu saif alwana mujihadi yennyini yekitala mujahidi fi sabiilillah wabula ala qawl وهو من الأقوال الراجحة بإذن الله تبارك وتعالى نطالب على علم ومنطينا أنوني وكماني أين جرام متي كوغونو واتي ورسول الله يقامت وجاهدهم به جهادا كبيرا برواني صلواني صلوا ماني الله يريد القرآن بولاني وسادة لدي أحديني ماذا ني آيينو نوبجولي زبنا بوجب تجيو كلا قطو سكون سكون تجيغا زين شاء الله تبارك وتعالى وكبيرا تنو ناريزي أبنوني ماذا علم abaye bakola batya bali ku jihad ya hujja wal burhan abafana ko be bacho nawo bayingira momote ko guno wallahu ta'ala ala waalam nga abasibe abobu silam bwe bayingira mu riqab mukuta abaddu abasibe abobu silam abasibe dambu lya zamanya abasilam bakirizibo kwata zakka ne bazijuwayo okufakka abantu abafana gana ko be bacho nga tujobbe nyonya nabyo mu maso insha Allah tabaraka wa ta'ala wa fi riqab wal ghalimin wa fi sabilillah wabuni sabiri no mutambuze oyo gwenjo gedde ko barakallahu fikum ye muntu atali mu kitundu che nabiranga embeera emuchukidde nabiranga atu ayingidde mubetaavu oyo afanagana ko bwacho ayambibwako ku zakka ayambibwako ne mali ya zakka mu mbeera ebeera emutuseeko nagambo cho Allahu tabaraka wa taala faridatan min Allah bwacho Allahu tabaraka wa taala bwala alisensongeyo tosukkawo tokola kilalacho nnachitali echo tozimbo muzikiti mu mali ya zakka tozimbe dwaliro mu mali ya zakka tozimbe dwaliro mu mali ya zakka tokola ebintu ebitali ebyo mu mali ya zakka ebyo Allah byayogedde ko byebyo byokka ebikolebwako zakka byebyo byokka ebikolebwako zakka togula limbo y'obusilamu ngojugula mu mali ya zakka togulira abakungu mamotoka ngoba gwaguda mu mali ya zakka tabakungu bo busilamu baba ntubaguli mulabi mulabi la ebyo nate biyingira mwao Allah subhanahu wa ta'ala yadatan ka ayagamet innama nakomeka bani abateke dokubira ngabo yoba zakka nakomeka faridatan min Allah wallahu alimun hakim Allah mumanyi ate kibuli kyonna kyakola akikwa na hikima yamanyirwa kijine emiteeko gyalondo bamu okumanya kwe kiballahu tabaraka wa taala kutambula na hikima hikima kyechi yamanyirwa ki zakka yegiteeka mawadhi ezo yaziteeka mu bife ebyo nata ingiza mu kuzima misikiti nata ingiza mu kuzima marwaliro nata ingiza mu kuzima masomero awamu necho nga akimanyi kyobusirambu yetaga ebintu ebyo kukamala bukamazi naye wallahu alimun hakim gobelele kya Allah subhanahu wa ta'ala kyagambye ujja kufuna okuwangula mu dunia ufune n'okuwangula mu akhira omuntu yenna akwata zakka n'agiteeka mu bifo ebitali bino tagenda gifuna mu mpeera na masoko kya Allah tabaraka wa ta'ala omuntu yenna akwata zakka n'agiteeka mu kintu kyonna ekitali mu bino byenkoonyeeko Allah byayogera mu ayat mu ayeno era nga bagenda okubikutagulya buli kimu kimu ku kimu insha Allah tabaraka wa taala mudurusu otononyo ezijja tulike tuve ku zakka insha Allah tabaraka wa taala bokwata zakka yino jiteka mbitali bino zakayo tegenda kukirizibwa zakayo tegenda kukirizibwa zakayo tegenda kukirizibwa bera mwegendereza isonga yokubiri chika kata ku muntu yenna agenda okuwazaka okubeera nga anonya mu miteeko ejo omunana omuteeko gwagenda okuwazaka atekedde okubanga anonya miteeko ejo omunana jalina okunonya ye oba nabeera nga awo omuntu gwe yeekakasa nti ategeera bulungi nnyo ebikwatagana ku miteeko ejo nabiranga zakka ya jemuwadde namulumiriza nti tebeeranga agiteeka mu kifo ekyawukana n'ekyo Allahu tabaraka wa taala kyannyonnyola mu Qur'an oli nabiranga wakili agenti wono mukozi wono nayinza okubali bizi yali mubiya waliwo omuntu gwe yeesiga nti mutuufu amanya abaavu amanyiki namukwasa zakka gitwalire abeetaavu awo natujja kunnyonnyolawo insha Allahu tabaraka wa taala ensonga eyokusatu erange ene eriko nakachachari munji eriko nakachachari munji eyokusatu kwe kubeira anti omusilamu achitegira nti alwajibu alaihi ikhirajuha ila mustahikiha huwa binafsihi echimuka katako ona wazaka echikoro echisoker wako echikakata kumuntu ono kwe kukwata zaka yeke nyini nyini najitusa kubeta avubayo chichibaita yeke nyini nyini ye okusportinga omuntu afitinga oba ingira miteko jino nabiranga mtusa ako zaka nabiranga mtusa ako zaka omuntu afanagara ko bwati yeke nyini nyini chechikoro wachi tuganye chechikoro kubanga yeke nyini nyini wadembe teka yone birozo wadembo kubanga alibize oba kubanga alina abantu beyesiga nabo kwasa zakai naga tibanne zakai yange yino wachi abesiga tibajja kusobola jitusa oba bamanya abantu basobola jitusa ako abatufu chikirizwa naam fayib wachi waje chikoro tulumye wa manyo kabero omuntu ono nga abusa busa mubwesi kwa abantu abo nako atazaka najibawa zakeyo neta tuka ku bantu bali ono awadde zaka emusigala mu nsingo abatanna wazaka nga nakutezaka nenge twalira ekitebe kitebe kyo kibinja kyonna kyonna mu basira nenge twala nenge twala nenge twala wali zaka yange tebinnaggwa naam tebinnaggwa singo ba ngolina shubu hayo na mu bantu abo ndi zaka tebajitusa ayo bobo besiga 10 ku kinacho obesiga timbutofu zakaya yange bajja jitusa alhamdulillah bwekiba secho emiteeko gino omunana gikubyeko munsi wo wangalira mu famire yo gyejiri na uli wantu wonona emiteeko gino omunana wejiri ojimanyi abeta avu bamanyi ku masidi mosalira kutundu ko wangalira abayini ke abavu abachi kati gwe kikulu kwasiza noti ndi golu gendo ojitwale ko kitebe gundi oba kitebe gundi oba kitebe gundi wanono nagamitgana masala genjogera kwano galiko nakachachali siku bandi galiko nakachachali mbusidamu nedda haba ulama bibi kiri kiri ya burungi nyo nabi sallallahu alaihi wasallam burungi nyo allah subhanahu wa ta'ala nyini nyini okwata na atubulira abantu bano nata tukayyada ntika kati jitwalire imam jitwalire amiri jitwalire seka gundi jitwalire gundi wabula nakubulie miteko jino akusindika ntigweke nyini nyini zakaji kubulide nakwewe nebijikakatako ebikujikwatako nakwela nabantu bojiwa kati gwe chikujeje ewamwe noji notvuge moto kanogena kuchitebe gundi ojibawe ngabavu onno bamanyi singe ebeera tebatuuseeko abaavu abo ekusigala mu nsingo sitegeeza ntokkirizwa kwata zaka n'ogiwa bitebe la wabula kyenjagala otegeere nti ennamula y'obusiraamu ku nsonga eno binasi akwali lulama nga ba ulama bakisimbako amannyo mu bitabo bya zaka gwe kennyini nnyini gwe okakatibwako okubeera nti nno zaka ogituusa ku muntu bobera tochikoze zakeno okirizibwa okujiwa agent goweka kasa nti nagenda jikutusiza ku muntu kitegeza ki nti ebitebe byaffe tuba wanga ba agents imamu wo ojimuwanga agent agent yaliwa omukozi wo agendo jikutusiza ku muntu oli era nnonga nyimide kwano katono takirizibwa imamu ojisu nako kati ngafa abajikola ko nedda emutuseko gajikwata bukoloko najitusa ku bantu takirizikwatako wati tali mina alamilina alaiha nga bwaroza nga bwenyendo bakunyonyola bulunyo sheria nga bwanyonyola baamilina alaiha sidi imamu wange igwe atusaza nkutenye naza ke katako ya mtwara 25 hiyo imamu zakaya yange hiyo ti wakati nga bumanyinge na kwatako mtwara 5 najiteka wali na kwatako mtwara 2 najigaba oyo naba mulungi songa jile 5 japte jile haram naye no yaba mulungi ye kumbira je tuwangalia mu lwalero oyo mulungi afanagana ko bwati mulungi songa waluwa abalungi hakka abatajikwata ko wadde nnuso abo nabo je bali alhamdulillah dinya allah nkume barongo fujeba naye bintu bingi bitabuse ebintu bingi bitabuse yeso wanyi nagambye ti ensonga ene likaka chachali ja kutandiko kulya kakati ba imambe bamanya abantu kakati aba imama abantu batukirira kakati ba lwacha abantu batukirira kubanga tebatuseko singe batuseke eri wabizu nebigwa tebalize ba imam kweka kanyize eno maso gaba imam chitegeza achi mwibatuka kwa chechikoro obujulizi bwachi no bunji bunji no nyo insha Allah mumaso tugenda tugenda buraba nechi tumalira kusawa eno ukula kubwa amunundi gumo yagambo mbaka sawa salama muhadithi eva kusahabu wechiti waitiba Salman ibn Amir radhiyallahu anhu yagamba intiqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam umbaka wa Allah ya gamba nti sadaqatuka ala dhawil qaraba sadaqa wasila zakayo jowa wenganda ujifuna mwe mpira za mirundi ebiri mpira soka sadaqa kukubanti zaka ujiwadde zaka ujiwadde echoku biri wasila nuyunga nuruganda ino haditha likiri ya burungi nyo okulaga nti asadaka nga Allah bomude baita zaka nti innama sadakatu Allah limko gira kuzaka nabiya limko gira kuzaka nga na uli Allah bila limko gira kuzaka tiagamat innama zaka yagat innama sadakatu lilfukarai kat nabi sasa lagat sadakatu ka ala dhawil karaba sadaka wasila zakayo jowa ringanda ujifuna mwe mpira za minundi yebili okwanto wadde zaka nofuna ne perazo ku yungo Uganda hadithi likiria burungi nyo nti nanyini zaka yajewera chechikoro chitia e atona ajikwato jitwale ku chitebe atola gira abe chitebe bajitwale banonye abanako mu family yo la nabbi abaga amati gweke nyini nyini ngoli na zaka soko tunulie mu bantu baabeta ngabe nyendo okubikulaga burungi nyo omwavu yaliwa miskini yaliwa kwa nempanja jikulaga insha Allah tabaraka wa taala oba wote zaka oba wote zaka okwata zaka ogende mbaita avuli omomwe omwe mpale 5 mpale 5 obokirizibo kwata zaka yo yabukadde bubiri bubiri nechitundu yekakatako notunulira omwana watata wo moto notunulira muganda wo numbuza ntichi nagama ti insha Allah embere gira bwe nikakati ndi mukupanga Allah basu bosezze singamba Allah basu sene funa ka boda boda ka boda boda ati ye zakai wajiba zenti ya bukadde mmeka ya bukadde bil nechitundu kubanga zakai jo wa mbukadde 10 bukadde obera mmeka bubiri nechitundu bo wa mmeka mu bukadde 10 no kwato bukadde obiri nechitundu no genda ali mundeba no mugulira madha gundi pichipichi yeyo no jimukwasa iyo obusiramu tebugamba na kugamba ulira nkyo ino munnyonyo mugati munnange tonnebaza ali au yezi libanga afese tonnebaza tonnebaza ke ino kwadde zaka neddo obusiramu tebugamba ino munje ko ino munnyonyo lati zaka eri eri mutima gwo kimenti zaka bobo ina fiqhi bulungi otegera bulungi obusiramu ogenda jimuwa oluganda luongera okunwera nokulongoka family yongera okubera obulungi nawamu Allah jigatti mu mutima ajirongo senembera yaze yensibi jasi wa zaka omwadde ayito mbulira mu buli antyo omwadde zaka bo sante bugamati okutuka wino mtegeza anti zaka la muwe barakallahu fika wa fika barakallahu katibu namu gadu wa fika barakallahu eja kubangali ya Allah hizo kujita hizo kuroza anti kakati mbanga nze nzaji muwadde mu atenge nori wadde la sadaqatuka ala dhawil qaraba sadaqa wasila muwe sita kati buli zakayo ino jitwala wajigabu jebu nite ino kuwe ino zakayo bukade ubili te ino kufuni babatu kumi ino kufuni babatu makumi ya abili la bido tugenda bila mumaso mubutongo ole insha Allahu ta'ala zake wewe itia chenja gade munti zake chikoro kuyo gwejitu usakuba na dala mumbela jemula vitabuse tabuse chobwesi kwa butono sibu unji nyo mujifoe vienja uru zakaje wewe mba office office jete kebwa sigami enti wona na ye mulaba bulunyo zaka nti omuntu obera mu busiramu nononya obufu bwa zaka abafiba na Uganda abawazzako batebawa nononya obufu bwa zaka nga tobulaba wallahi osobola okukula mu busiramu nofa nga towulidanga yote gundi awereddwa zaka nenga zake ewewa walu abajiwa wadde bache sibaji nyo ne ewewa atuko okujja obo ine kitabe kyoji wadde obaye gundi office kyoji wadde bwe babera bajigaba basoka kuloza ku bantu aba bakiririzamo abali mudaini yabwe abali muki bebasoko kulozaako tetugamye ntoba wazaka wallahi nyogere chikadi sigamye ntoba wazaka zakayo mfula wabula kyenja gadde e chikoro binuno sili gambo byange akwalu ulama hadith ojuli dene ahadith endalapitulivu ayo juli de itulaka ejirimo Allah nga akubulya bali botekeddo okujiwa na ye bobera tomanyi ba kujiwa tubamanyi obanga obamanyi niyo bude tolina obanga ekitebe olabye bayino abetaavu bali yawo mubutufu nabaga tuli yake tuweleze ku zakayo tulina abetaavu wano abafukirizibwa kujibawa aljawabu naam okirizibwa kujibawa olwembere fanagana ko bweti wa ille chikoro nti zaka gwe ojiwa gweke nyini nyini gwoji tusa kumwetaavu wayo che chikoro bino nagani insha Allah tugenda kubita gulla mu maso chimu ku chimu ne nyongero gamba nti mbyogera nti manyi nti birimu nakachachali mbyogera bimanyi nti birimu nakachachali wachi waluwo bwetwogera bweti waluwa uliranga fa abagoba ku bantu okutwalira ba imamu zakka waluwa uliranga fa abagoba abantu okutwalira ebitebe zakka ndi mukulaga namula ya busilamu ku nsonge eno erange namula ya busilamu buli wetegerekeka omusilamu amanya ekyo kkola namanya ddi wagenda ogitwalira abakulembeze bo b'ekitebe era ddi wagwanira okubeera nga ajiwa omuntu ayinza okubanga ayagala ogitwalira ekitebe era nga kituufu tewali buzibu kugitwala naye aba ali awo mwetaavu najja nga alimwe n'amutunuulira bwati ne yeesooza n'anakuwala n'akukale bannange obutere ate n'akwata zaka n'agitwalira ku kitebe ekwata zaka eno yennyininyini gy'alina n'amala obwetaavu bw'omwavu ono waki ene namula tagimanyi abakuba nti agimanyi bwetu bwefaanana yaligiwadde oluvannyuma omulundi oguddako n'atwalira ekitebe kubanga nyongero kikkaatiza sigambye nti tebakkiriza okugiweebwa ekkirizibwa okubaweebwa wabula si kyekikolo nkiddamu si kyekikolo bagiweebwa nga ba agents nga bakozi b'abannannyini zaka nga ba agents abakozi b'abannannyini zaka tetunaatuka ku baamiruuna alaiha awo tujja kugaziyawo bulungi wongere okutegeerekeka obulungi bwabaawo ekyonna ekitategeerekese n'olwekyo mu bufunze barakallahu fiikum ensonga zino zenjagadde twogereko omulundi gwe tuddako Allah aba atuwadde obulamu n'atuwa n'obusobozi tugenda kutandikira ku miskiini n'empa zaka gyemuweebwamu twogere ku fakiri ne muskiini twogere ne ku balala insha Allah tulina emisomo ng'esatu gyokka oba ena tubeere nga zaka tumumaliriza insha Allah misomo ng'esatu gyokka oba ena tubeere nga zaka tumumaliriza insha Allah tuwunzike n'omusomo gujja kuba gumu nga gwakwanukula ebibuuzo Allah byanaaba atusobozesezza nga tubiinako okumanya ku ebyo baganda baffe banaabira babuuzizza insha Allahu tabaraka wa ta'ala nga bwe twetegekera Ramadan era nga nsiizira no barakallahu fiikum nti omuntu yenna alina obwetaavu insha Allah bw'okubeera nga afuna emisomo egikwatagana ku Ramadan insha Allah abeere nga aweereza ennamba ye ebeere nga eteekebwa mu lisiti ezo biidhinillahi tabaraka wa ta'ala yenna alina ennamba nga yeetaaga okubeera nga afuna emisomo gino nga gimutwako butereevu waali insha Allah abeere nga asindika ennamba eno ennamba ye ebeere nga eteekebwa mu lisiti yaabo abaweerezebwa emisomo egyo waffaka llahu ljamii lima yuhibuhu wa yaruda walhamdulillahi rabbil alamin.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.